Yaya bugia bebe ero, sene zora jenaka ya busumbe, buchipea Melikizedeke. Unuwa ara jenaka, ubaka buchipea Melikizedeke, ra jenaka madhuwa mahuru achipumerero. Na upande kanya, ukete kanya achipumerero. Sene zora jenaka ndima kuri ya utendo, ndima ya ufumi nti, na ndima ya ufumi mbi, uvechira kule mihwale yote. Na ndima ya ufumi raru, haya harini na rini, usongopato unga zwanda za mutu. Pezi mzimu aete wea bumba uhaya uhuru. Disabu dhiani. Dota kara nga wana kara zia shumura u apu. Aneka kito vojena kachumero. Nikumubo wana na mkara wawe mroba. Roba rindirani ashuri chiko gwenye lanta umona petu hune. Ndwele kanya urindijiba kupitha kungwe na kona. Pezi nga waba mulindu wabgara puka hapa Indiana na umona mwona wa minguwa yobarao. Ndijiba petu wote pezi mroba ndoba ndichidokera. Nta ape bababe hone. Nta churu badanswa.
And the lady had cancer in the lungs.
Mfuma kazi oba na fuko kama papu. Unumrena apoze msazi chote. Rajia o, zovera hani zote. Roba rodrenepo mkoma na Robinson uone na musi. Nobo na mfuma kazi wawe na mkoma na wudu. Ane abahoni. No roba rintenepo katra kalakare. Mkoma na Robinson ane na mkoma na wudu. No rajili traka ragunya tenepo. Mtach kwara. Unene pumre na marasumbe za fuku ngango. Unoraimane ponone raibuona chituchela msazi. Gamato ashu raimana one. Raibuona chituchela msazi. Unoafone na mrao kamkuma na wamfuma kazi wood. Unoambuza obach kufisa izo suzitu. Unokoyo apu anumachulu ni ujula mrao chibizuni. Ene na mkara wawe afune yao. Vana chipunga chabudi kamre. Na asuwabudi. Nondobandi sazdivu uri hapa kanji kaba tubare hone mabono adzurete hapa pano ni haya ni anga na hone ni amba chizuni sonda anga bege libangana bebe hone pano bubono umuna kauli chaya opufura chihore achipepeleka na hone tingaza mumbure zisa shuma unobomayo subu mtamba zwanda unobomu dokotela wakatolika ane abakone ni anga amrumena ntaa ngeno mpanda msilichi daka chumeno mrena one cheza bono la uyu munna. Izo note ni azdiva, unu uyumuna apo zenepo, gara romamba mrena ni abona. Atakuwa na zenezo, aviranda, ajia wilichea yawe, achikona ubona munga inu kana neni chiraru. No aviranda, achipato, achikosuku meza chidure chawe opere, unu tinga za dinganyo, ni adiva, ningasi difare ni abona, nitoba ningasi zikone, unora mingwa ozura. Numurova musi ni chusikenepo, mfuma kazi oba na mloro, wa umbona ni chije. Na nga iri ya wubili ntachi tom naone nda divaza uri na fuku iyo unosenezo arano mamba marena opozwa unohuno apapama naone yoba ichitoba iri ya wubili ntachi tom numewa mrena watira pasi unahenepo hoyo hoyo muloro wea banao we mrena amiata ruchezo unahapozwa henepo henepo musurola belesa disuabu dihani. Ati humburi zina lawe ndinyi, zina lanu ndinyi karazi. Walton, karazi Walton. Ozura mrawapu, ningararu ima karazi Walton. Nikotoda unibusa uri, nikudhifa haani. Amen. Izo nizwabu, dizonaka, na ururama. Nizwabu, dinga uri opatu cheza na urari. Gawararu kurabela, suipuli sao, zodarao, suachikaru chuhuru cha mzimu. Dokotela obasa mubizi zezi, omubiza uri obati kofema nga rumburu tini. Oba umini, fuko yo hula umona na hone ya tumu na mufemo kaya yotungo ya papu ni abona. Anikonu mwona fuko ka x-ray nga uri fuko ni tinga, yone ine na hone ni ndibuchilo. Uno nitova na natolabele saka fuko nga x-ray ani ibuni. Uno pezi mre na oraro sabukuma, roima enepo na hone rasirabeleza rinevane. Ngamato ashu ra ibone chifuruwa, naona ra ibone chituwa, ngamato ashu, ngaoraro riliwa suhuru nga iso. Uno sinori arabirashino, inovege musirutuwa, unomukoma na nevelu udotoma henda kuma wone uitela chumeno ya madekwa na labraru, nisongo itaere, kaino ngedane kuru ya buge nzumburu. Ni adiva uri ni tabelo unji zone che zao na wane ri azduwaru mzimu ya fata belo. Pizi linano machero rikoto do neche za tabelo tuku pandamsi richibaro vakabuku. Zvino muti mumwe namumwe ane akona angakona vhala bhugu nga hendira kana kona imvura nga hendira bidzi zvidya mudzimu aete uvhura upfesesa ngauri ndi ene aete ane angazviita ngauri raro kari kuta miseto dzacho rachipinga nyana zvino kotsi nga dzina la muruva mufuna wavo murena yesu ridha udikumedza zvino nga udzitukufadza savana ndavavo uri uambe karine rubvisa meme dziambawo na ndeve dzipfawo uri ipfi li ambiwe nga mudzimu nawo ni lipfiwe nga muya kha vathu zvitendere kotsini ngave achidyiya ipfi la mudzimu uno ari funza uya ngaone ra toda ngauri zumbela nga dzina lawe na uitela vugara hawe amen zvino ndichikovala ano matsheloni ri kuguda ari korera ri kutoguda hei bhuku ya vaevheruki ni vangana vane vakudiphina ngayo o ri kuva na chipinga chavudi uno zvino ri kuguda nga vuronwane rungwaro kha rungwaro iteya yote bhibhiri yote iteyo tumana hahuna na ipfi na litii lisiyo vuimoni halo ari ra zvoveiwa zvote nga muyamuketwa zvino vathu vari bhibhiri iya dhihanedza ndikutoto zvivona ndobudzisa lwa mimwe ya 25 izvo nahone avatu vana mutuni na mutii ane onovuya azvisumbedza bhibhiri aihanedzani ari raichiraro asi bhibhiri ene muhuru yehovha asina magumo angasi dhihanedze ene mune ngauraro ahuna uhanedzana ka bhibhiri hutova nawaso wapfesesa havathu zvinoitera mvura tsvina tuku usvika richihumela murau zvino bhuku ya vaevheru yomwariwa nga paulo muketwa kha vaevheru onwara imwe achiitira vaefesa apo ndi vathu vevava vange efesa chividzo chavakreste imwe ya varoma ngeroma na imwe kha vagalata na imwe kha vaevheru zvino ri vona uri paulo ngauva mudededzi wa bhibhiri na urangani hazvo izvo ndi zvine raguda uri odzura pasi ya mudededzi muhuru mumwe wa vahuru maduvani awe gamaleya naona ovo upfumbudzwa rwedha nawo kha testamende yakare ova achiidiva kwini bedzi ava mutoburi wa ndira yava indira ya kristu ngauri ogudiswa kha testamende yakare pasi ya vadededzi bedzi vadededzi kanji vanama ndikurufera usamba chimwe chitu chokake yavo bedzi kanji ara muthu ana pfunzo na ndira ya zvikoro kanji zviva zvoitwa nga muthu ni avo na azvongotutuwedzwa ngauri zvipedza zvova pfunzo yechikoro rinazvo namusi presbyterian luther pentecostal hezvi zvikoro zvote zvina kuvonere kwazvo nawo nevatodzinisa mamwaro ka izvi unozova zvizvitii naka testamende yakare bedzi paulo ngeagudiswa zvavudi na kudiva mamwaro nga ipfi bedzi ndiyavona mamwaro usina ndava uri ni adiva hani ara muya wasahanyisa zvenezvo rumwaro ruyavuraa muya unoya vuchiro ni avo na ateuhanyiswa kana aitwa achirawo nga muya ara muya usi ite uri ipfi lichire na uliita uri live la vukuma ka inu zvenezvo rumwaro rutovarwa nama ndenepo ne rava na vakreste vanji vanotodhiamba namusi kana vakreste vanotodhibhurechedza ndi uho pfesa kristu anama zvenezvo rajena kha zvoruga uti yopfa chimwe chitu nawo neni toita chimwe chitu uno o ritodzhena kha izvo zvote usikare mumwe utiya uhwerera vamethodhisi vova vachitoteya uhwerera panda musi vachiva nawo vapentekosta rava achitoteiwa mangadzi ndimi panda musi vachiva nawo uno o vamwe vahoni vakadhi vova vachitotiya ukadha ii vakare vova vachichimbira vachiyanthana pasi vanna nga imwe tungo vasadzi nga imwe ni avona vakadhi muya muketo wovo uchiidha khavo nahone wavadzinginyisa vova va nawo bedzi zvote ndi vusvereri ahuna chitu chazvo chirengoho mudzimu chiraka ipfi lawe rutendo ruda nga upfa upfa ipfi nochidzwa nga rutendo nga kachiridzi usinga chimwe chitu kana nikotoukadhana kana uamba nga dzindimi kana chinhu na chini chine na teyoita izvo hazvikwamai nazvo na rutii Yesu uri uyo ane afa maipfi anga naone atenda kauye we antuma una vhutshilo vhusaperi.
He that heareth my word and believeth been made.
Yona afa maipfi anga naone atenda anyiselwa kaye una vhutshilo vhusaperi khezwo henefho auna ndavha uri ndi zwituku hani zwine na ita. Zwino athilwi na ukhaḓana kana u amba nga dzindimi kana ukhaḓana o uho uho huwelela izwo zwo luga zwoṱhe ndi zwavhuḓi fhedzi izwo zwi tou vha zwibveledzwa ni a vhona ndi nga ni papula ḽi bvo kha mapula na vha ni si na muri ni a vhona ni ndi zwibveledzwa. U zwifha, u tswa, u nwa halwa, u daha, u betsha, u ita vhupombwe izwo a si tshivhi. Izwo ndi zwibveledzwa zwa u sa tenda ni a vhona. Izwo ndi zwine nana ni ita izwo ngauri ni mita zwivhi ni a vhona. Fhedzi tsha u thoma ni mita zwivhi ndi zwone zwi ni ita uri ni ite izwo ngauri a ni tendi. Huno arali ni tshi tenda zwenezwo a ni iti izwo. Zwenezwo ni na lufuno, dakalo, mulalo, u konḓelela, vhuthu, u bvuḓa, vhulenda, u lindela. Iyo ndi mitshelo ya miye mukhetho ni a vhona. Ngauralo ri na zwithu zwituku, zwipfa zwituku, ndi ngauri muthu o bva nḓilani, o rwa nḓila ya ipfi, ndi ipfi, lutendo lu ḓa nga u pfa. Ngauralo musi Paulo, mudzimu o nanga Paulo, muthu a nanga Matiasi, musi a vho mvata fhedzi a huna zwe a ita, izwo zwi sumbedza maanḓa ane tshivhidzo tsha vha nao, a u khetha, u nanga mudikoni wavho, na u rumela vhareri vhavho fhethu ho fhambananaho, izwo ndi zwa ṋama tshifhinga tshinzhi.
Let a man go where God leads him.
Tendela muthu aye hune mudzimu a murangaphanḓa uri aye, izwo ndi a zwi takalela. Arali vhathu vha khuvhangano vha nga tou ri zwo luga kha hetshi tshivhidzo tshavhuḓi hafha, hoyu murathu o fhaṱa tshivhidzo tshavhuḓi nahone ri na ndengwa ṱhukhu, vha ḓo mu rumela kha hetshi tshivhidzo, a vha zwi limu uri vha khou ḓivhulaya ni a vhona. Fhethu ha u tou thoma, arali hoyu muthu aya henefho a nga si ime vhuimoni ha hoyo munna, zwenezwo vha tou netisa tshivhidzo nga u lingedza u sumbedza u takalela iṅwe ndengwa, zwo dzulela u vha nga yeneyo nḓila. Fhedzi ndi tenda kha ndango khulu ya khuvhangano ya hayani. Ee, tshivhidzo tshiṅwe na tshiṅwe kha tshi ḓi imise, kha tshi ḓi nangele vhafunzi vhatsho, madikoni atsho, atsho tshini kana tshini. Huno hanga heyo nḓila, munna a re afho hana mubishopo nthawe, muya mukhetho u khou ṱoḓa u amba tshiṅwe tshithu kha hetsho tshivhidzo, a vha tei u vhuisa muṅwe muthu. Arali vha tshi nga ita hezwi kana ita zwiḽa, ndi muthu a ete a tshikwamana na muya mukhethwa. Ntsumbedzeni nga Bibiḽi tshihulu, kha Bibiḽi u fhira muhulwane wa tshivhidzo tsho ḓoweleaho. Ndi zwone, ee, muṋe wanga, vhuhulu ha tshivhidzo tsho ḓoweleaho, tshivhidzo tshiṅwe na tshiṅwe nga tshone tshiṋe. Zwino vhurathu, izwo ndi zwavhuḓi. Zwivhidzo zwoṱhe zwi tea u vha kha vhushaka ha vhurathu nga uralo, khathihi fhedzi vhuvhusi ha tshivhidzo tsha hayani. Lavhelesani Paulo nga u vha mudededzi muhulu o pfumbudzwaho zwavhuḓi nḓilani yawe ya uya Damaseka ḽiṅwe ḓuvha uri ayo fara vhathu vhe vha 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 kha heyi nḓila ntswa. Zwino o vha kha vhungoho, mudzimu hani haṱuli nga vhungoho hanu, a thi athu vhona vhaṅwe vhathu vha vhungoho u fhira vha sa tendi. Vhunzhi havho vha havhulaha na vhana vhavho lwa ḽifhedzi u tou itela tshiṱhavhelo tsha u kumedzela zwidzimu. A si vhungoho muthu a nga dzhia esidi ya kaboni nga vhungoho a tshelekanya uri u khou nwa tshiṅwe tshithuvho. Vhungoho a vhuni tshidzi, hu na nḓila i vhonala yone kha muthu, fhedzi magumoni a nḓila ya vhalufu. Paulo o vha a na vhungoho musi a tshi ṋea vhuṱanzi nga ndango yawe ene muṋe, musi a tshi kanda Stefana. Ho no fhela miṅwahanyana, ndi takalela u humbela pfarelo ha Paulo uri a thongo fanelwa nga u vhidzwa mufunzi kana u vhidzwa muapostola, ngauri ndo tovhola tshivhidzo swika lufuni nga vhungoho. Huno nḓilani yawe ya u tsira fhasi, o ṱangana na tshenzhemo ya miya mukhethwa, wa ḓa kha khavhu ya mulilo, nahone wa mupofudza. Zwino ro no fhira kha izwo, khavhu ya mulilo ndi Kristo, nahone o vha khavhu ya mulilo nthihi yo rangaho phanḓa vhana vhange Isogani.
God and God was Christ. God was made flesh and dwelt in the body of the Lord Jesus. Christ was made flesh and dwelt in the body of the Lord Jesus. Mudzimo vaka Kristo achikuvieza shango kene mune achisumbedza zviyava izvona. Ka bibiri murau hapa kandima dza murau dzera dzivara uri odita ava pasi avarumwa ajia chibumbeo husita varumwa bedzi ajia chibumbeo chanama. Varumwa vangowa. Aba todo tengu le nama yo, ba tunahone ba todo tengu ulo. Ngaurado kamino ya kare, mtu uri abe murenguluri cha utoma utio bashaka, bugukuri ya rute, ya rapira kayo hapa, chumuchipunga chopirao.
And how that God, being spirit, was made kinfolks with us by becoming one of us.
Mudzimu oraro hani, ngaure aba muya, aba shaka na rine. Ngaoba mti washu uriringulure na urine ya buchiro usapei. Oba mti washu uno uririnenga chiri dzirive ene. Unoruwana kavu ya mulilo yora ngapanda bana baisire. Uno musi ichi itwa na makalipasi. Rimufachi ambali nguduba uno asumbedori. Oba kavu ya mulilo.
They said you say that you're greater than our father Abraham.
Varu uamba uri muhulu kakotsi yashu Abrahamu. Aripanda msi Abrahamu achiva one ndi nne.
Who was the I am? The pillar of fire in the burning bush. A perpetual memorial.
Uno uyu ndi nne hova hunyi. Kavu ya muliro. Kachitaka chidugao. Chimbuji chine chadzura chihone. Kama rapo mungu na mungu. Husi uyo mrapo pedzi. Pedzi uno mrapo. Kavu ya muliro nti.
And we're thankful this morning that we even have the picture of it.
Naone rilibuwa ana macheroni. Ngauri na chifanso chayo. Zinezo amba ure hatu shanduka. Ndiyene ya safi wa uyanga usapei. Ene mpatu chezwa. Uita suziti zine. Zine aita zuna mrao. Naone zirito rifero takarahani. Pizipanda msipawu la chitangane zichichenjemo. Achizidibori murungwa mrena oba kabe ya mulilo. Ye ya bai Kristo, ene, zuruga, oba mrungu wa mlanga, we ya bai Kristo. Mushore kanya kuine, uri unanga utambula, matupo na batu ba Kristo, na urangu wa pana wa Kristo, upira rupumo rote wa ikipita. Otevela Kristo, we ya bai kabu ya mriru. Zenezo Kristo arindiva mzimu, musi apano kalipasi, lumera mzimu. Ngamra alufu lwawe usitwa mvuo muviri wogarapadzo wawo chandani cha ula cha mulwane uri araberere Paulo amubona sakavu ya mulilo hafu chedze chichasvingisa mato awe chotoda uraro chamupofudza. Petro omubona achijena kotoni sachedza naone avura minango pandawe musachituwa riwana rusoro oba a alfa na omega matomo na magumu. Unukoi upano na rune na musi, achita sutijea ita mrao ngei, achidibona za mrao, karine, achisusumbeza kasha mwala chisainzi.
Oh,
kaiyo awara kulia suishi na uviringa na kalipasi, ritoba batubota karonga manda kalipasi lote, richipembera, udiva.
All the time when people are indoctrinated in.
Chipinga chote musi vatu vohonewa. Na chaka chote zazi izimu na suka lipasi. Unopezi na musi wabukuma. Mzimu achira ongai filawe. Na angabutanzi yao ubu wanarao. Achirusumbezo rufano na rine. Uko shuma, uko chimbira, uko chira. Uita ngandira ifana uko kotoro saya zero ita.
What a privileged people that we are. To have this. We are to. The Bible says.
Riva tuvuka tushiro hani. Ngaubana Yesu, ritia uu, bibili yo raro. Shenezo kandima ubili, ritia ufarela ka Yesu situ. Ngauri doponya hane, aranya za uchizwa uhuru nga urari. Shunaritaka wanu rusapanda msi Paulo, achitangane za icho chengemo. Shunaruko ugwa, shunahusi nandaba urinachinge mchipio, chivizo, nikototo nivusa zungo zitu.
No matter how good it looks,
usi nandaba urichivona na chichavdiani, uri chibonera chakuma hani chiteo tomolingwa nga bibili chipinga chothe nga ipfi ni songo vhuya na tuchera izo kana chenjemo chimwe na chimwe.
And Paul, before he would accept it, he went down into Arabia and there stayed 3 years.
No Paulo pandamus achistanganedza otsera pasi Arabia no adzira nepora minwa miraru achitora ichichenjemo nga ifi no musi achibuya murao oba ana butanzi oba husina chine chingamutitisa nga uri o maka ifi asa dzinginyei.
Here's where he's turning out a shoulder these Hebrews. Those great
uno hapa ndiune akurembuluwa usumbedza ava vaveru izvo zvitu zvihuru zvezvaambiwa zvatestamende yakare zvobona dzoka Yesu Kristu vugara vuhuruhani. Zvino Sunday yopfuurawo kana lavuraru lopfuurawo mukomana Neville hapa kandima yavutano oamba nga humwe fhethu huru ngauri ndi ndima yavhuḓi. Nori muwana achikoamba nga ndima yavuna Sunday yopfuurawo malugana na sabata utevedza sabata nina vhutanzi ano matsheloni ni a ḓivha uri utevedza sabata ndi mini ara ni chiralo irini amen. Sabata ndi vhuawelo hera dzhena khawo hu si nga ḓuvha hu si nga mulayo fhedzi nga u dzhena kha Kristo ane a vha sabata yashu ndi ene sabata yashu. Ri zwi sumbedza kha testamende ya kale nahone ra sumbedza uri tshifhinga tshi ḓo swika tshine ipfi ḽa ḓo swika kha mutalo kha mutalo mulayo kha mulayo. Nahone u sumbedza uri ro dzhena kha vhuawelo hawe nga ḓuvha ḽa Pentekoste ngauri hezwi zwi ḓo ita uri vho netaho vha awele vha ime. Ri wanusa uri mudzimu o fhungudza ḓuvha kha Davida malugana na ḓuvha ḽa vhusumbe no mudzimu o awela nga ḽa vhusumbe a ḽi ṋetshedza kha vhana vha Isiraeli nge sogani uno hafhu o fhungudza ḓuvha. Lova ḽi ḓuvha ḽifhio ḽiṅwe ḓuvha kha vhege ḓuvha ḽine na pfa ipfi ḽawe ni songo ri ndi dza mbilu yanu iḽo ndi ḓuvha ḽine a khou dzhena khaḽo uri a ni ṋee mulalo wa uya nga u sa fheli sabata ya uya nga u sa fheli. Ani tshivhidzoni nga sonda uri ni vha wa vhurereli zwenezwo musi no bebiwa nga muya wa mudzimu ni dzhena kha vhuawelo lwa tshoṱhe. A hu tshe no tevhedza sabata ni kha sabata uya na uya lwa tshoṱhe na lwa uya nga u sa fheli mishumo yanu ya shango yo fhela bibili raro nahone no dzhena kha hoyu mulalo wo fhatutshedzwaho. Hedzi ndi matano dza u thoma dzi khou vhea Yesu vhuimoni sa tshipe muhulu mudzimu nga zwifhinga zwo fhambanaho na nga zwikhathi zwo khethekanaho o amba na vhukhosi nga vhaprofita fhedzi ano maḓuvha a u fhedza nga murwao Yesu ndima ya u thoma ndimana ya u thoma. Zwenezwo u tsela pasi u swika magumoni a ndima ya vhuṱanu ri muwana o fanyiswa sa Melikizedeke a si na matomo a maḓuvha hana magumo a vhutshilo hanu fhedzi u dzula a tshifhelwa tshoṱhe. Elekanyani ngazwo uyu muthu muhulu ho vha unyi ri ḓo zwi wana kha ndima mbili dzino tevhela vhutshilo havo hoṱhe ri khou ya u guda. Uyu muthu muhulu we a ṱangana na Abrahamu a si na baba a si na mma hana tshifhinga tshe a thoma vhutshilo kana a nga vhuya a vha na tshifhinga tshine a ḓo guma vhutshilo. No o ṱangana na Abrahamu a tshi khou bva vhuvhulaini ha khosi. Lavhelesani hoyu muthu muhulu a nga vha nnyi kana nnyi u kha ḓi tshila hana magumo a vhutshilo ho vha hu Kristo u ṱangana nae ri khou ya kha ngudo yo dzivhafhalaho ya izwo nga maḓuvha sigathi. Zwino ri khou thoma hapa kha ndima ya vhuṱanu u tou itela mvula tswinga ṱhuku phanḓa musi ri tshi dzhena kha ya vhurathi ndi zwithu zwihulu nga maanḓa. Lavhelesani nga maanḓa ri khou thoma kha ndima ya vhusumbe ya ino ndima zwo luga kha ri thome kha ndima ya vhurathi munga o amba huṅwe fhethu iwe u tshifhelwa tshoṱhe zwi tshi tevhela mbekanyo ya Melikizedeke ane nga maḓuvha awe a ṋamani yawe musi a o ṋetshedza thabelo na khumbelo nga tshililo tshihulu a lila kha o vha a ene we a kona u mutshidza lufuni naona apiwa ka izo se aopa na oba amuva fidzi oguda thonipo ngatsuze atambura na hapa ndi hone hune nda kotodoska hone hei ndi mani yavutaya titirisani ndiyakholwa mukomana Nevel osvika khayo nga lavuraru ndova ndi siho pano zoluga titirisani nomusi oitwa okunyelawo ava munetshedzi wa uchidzwa halini na lini kha avo va muthonifawo avidzwa nga mudzimu uri ave chipe muhulu zwi tshi tevela mbekanyo ya Melkizedeke ane ri na zwithu zwinji zwa u amba ngae ri zwi litsha henefo kha hezwo ngauri ri khou ya u amba nga Melkizedeke masiku a sigathi zwino ri khou ya u thoma kha hezwi ngudo yashu yo ḓoweleaho ndi tama ndizotovala hezwi zwoṱhe nga tshikhalanyana ndima ya fumitii ane hu na zwinji zwa u amba ngae zwi a konḓa u zwi bula ndi tshi vhona uri anipfi ngauri musi nga tshifhinga tshine na tea u vha vhadededzi ni na ṱhoḓea ya uri muṅwe ani funze hafhu zwine zwa vha milayo ya u thoma ya nḓu ya mudzimu nahone vhono vha vho ṱoḓaho mafhi madzuloni a vha ṋama yo khwaṱhaho ngauri muṅwe na muṅwe ane a shumisa mafhi ha na vhukoni kha ipfi ḽivhuya ngauri ndi lushiye o ndi a kholwa uri muya mukhetho wo dzhenisa izwo ngomu fhasifhasi yanu zwino ngauri uyo ane a shumisa mafhi ha na vhukoni kha ipfi ḽivhuya ngauri ndi lushiye na ṋea lushiye ṋama yo dziyaho ni a luvulaha ndi ngazo vhathu vhanzhi vha tshi ri aha a thi tendi izwo nahone vha ṱutshela kule vha kha ḓivha vhushiye vha tou vha vha sa koni u pfhesesa a vha koni u gavha ngoho iya luvulaha zwi zwihulu zwa maanḓa zwine tshivhidzo tsha tea u ḓivha ṋamusi fhedzi ani koni u zwi funza vha ya khukhulea ngazwo a vha ḓivi uri vha ite mini ngazwo paulo a tshi khou amba na hetshi tshigwada tsha vheveru ee u khou amba na matshudeni zwino matshudeni vho gudaho zwavhuḓi ri wana izo nga nga tshikhala tshisari mini vho gudaho vhukuma fhedzi tshipiri tsho dzivhafhalaho tsha tshimuya tshivhidzo tshi tshe tsho pofula khatsho a ri ho vha ho funa ni tshi tou funza vhaṅwe ni kha ḓivha vhushiye o ndi a zwi ḓivha uri hu na vhanzhi vhe vha vuwa nahone vha ṱuwa o a thi tsha tea u ya tshivhidzoni tendo kha mudzimu ya mukhetho woḓa ndi ene mudededzi musi ni tshi wana uko kuhumbuleleni ko khakha ngauri ndi nga mini muya mukhetho wo vhea vhadededzi tshivhidzoni ara a tshi khou yo vha mudededzi ni a vhona vha u thoma ndi vhapostola vhaprofita vhadededzi vhaevhengeli na vhafunzi muya mukhetho wo vhea vhadededzi ngomu tshivhidzoni uri a kone u funza nga hoyu mudededzi no arali zwi sa tevhelelani na ipfi mudzimu a sa zwi khwaṱhisedzi zwenezwo a pfunzo yone i tea u tshimbilelana na bibuli yoṱhe nahone i tea u tshila na musi vhunga yo ralo ngei murahu khezwo zwithu zwa vhukuma zwi tshi khou vhonadzwa zwino lavhelesani fhedzi ṋama yo dziyaho ndi ya avho vhane vha vho aluwaho na avho vhane nga maṅ'anga vha shumisa zwipfi zwavho u guda u ṱalukanya zwoṱhe zwivhuya na zwivhi u ḓivha zwi re hone na zwo khakheaho nga vhuṱalukanyi zwino lavhelesani ri tshi khou thoma kha ngudo yashu zwino hei mvula tswinga khulu zwino kha riye kha ndima ya u thoma zwenezwo ri tshi ṱutshela milayo ya pfunzo ya Kristo u khou ri mini ndi maṱhanu dza u thoma dzoṱhe dzo vheiwa kha Kristo u sumbedza uri ndi ene nnyi zwino ri khou ṱutshela huneyo milayo ya pfunzo ya Kristo ri mu wana uri u na u nnyi ri mu wana uri ndi ene Yehova mudzimu muhulu o vhona dzo ṋamani ri mu wana uri a si muprofita fhedzi vhuḓalo ha muvhili wa vhumudzimu o vha Yehova o itwa ṋama huno muvhili Yesu wo vha wo tou mu thivhedza mudzimu a tshi khou dzula kha muthu mudzimu a tshi khou pfumelela muthu nga mabebo a musidzana tshipofu a murwa wawe ene muṋe huno Yehova muya wo dzula khaye Zvino ndi vangana vane vaelwa pfunzo marugana navumudzimu. Romela ane murau naone rawana uri mudzimu samusenga vadzimu muhuru ana muya yofambana nao uri yova ihani. No alogos yobva kamudzimu yava muviri wachimuya naone wovo kachivumbiro chamuti. Nomusho ouona uchipira kapande ya tombo kuno uyo muviri wachimuya waitwa nama ya mutu Kristo.
We, through His grace, have eternal life. Now the word forever is for a distance.
Norowana urivine gachiridzi chawe rina vuchiro vusaperi. Zvino itirwa chote ndi chikara, chikara chachipinga. Yori kabibirirwa chote na chote. Litangani, lejirwa chote zvitoamba chipinga. Fedzi uyanga usaperi zviambarwa chote.
Everything that had a beginning has an end. But things which had no beginning has no end. So God had no beginning. And He has no end.
Naone ndizoti zvina matomo zvine zvavana magumo fedzi zvisina matomo azvina magumo. Ngauraro mudzimu ana matomo naone ana magumo. Unozoraro zvotoraro Melikizedheke chipe muhuru kunga mutu. Ana matomo naone ana magumo.
And when we do that theostomy that we were made in the image of God before the world was ever made.
Unomusirine nga muviri wachimuya. Wero vungwa richifanyiswa namudzimu pana musichango lechibumbya. Musi uyu muviri wachimuya uchiitwa nama naone wadzura mukati yashu. Zvenezvo nga rufu rwawe rine vane rotanganedza. Muya wawe naone ari namagumo. Vuchiro vusaperi husi varumwa fedzi vanna navasadzi. Oh, ndi nga imwe ndira ara ndazviwana nga ndira ine vatecheresi vanga vatozvigava ndingasiviye navamurumwa mudzimu osika varumwa fedzi mudzimu osika vatu. Naone zvine mudzimu aita zvibva kamudzimu zvine zvava zvauyanga usaperi kunga mudzimu oraro. Naone mutundi wauyanga usaperi samusiku wawe ngauri obumbwa zvichibva kazvadini nariini. Fedzi chivi china magumo utambura zvina magumo zoraro ungasive na here yauyanga usaperi here ihone muriro natsevera izvo riyazvidiva fedzi hauna here yauyanga usaperi. Utova na rushaka rutirwa vuchiro vusaperi naone urwo ruwera kamudzimu ari nichidotambura rwachote nena vuchiro vusaperi here ina magumo zvingadyiya mimwaya dzibhiliyoni fedzi zvidoveya zvasvika magumoni. Bhibhiri aizviambi nakuti uri vatambura rwauyanga usaperi yori rwachote nachote. Yona oerekanya uri ova atumbuni Yakove yavimbi rwachote naevo. Rwachote rine chikara kana chipinga chigumawo fedzi uyanga usaperi zvidzorero yapanda hazvina matomo kana magumo zvitofana naringi gurungwa. Unomusi chipinga chacho chichimbira rikotomona nachipikwa chihuru chamudzimu. Chipikwa chamudzimu hobo bumba mutu chifanyiso chawe uri aledzane naye unoamuita mutu akwame yawo. Zvino chivi chorisvikisa petwa hausina fedzi izvo azongobuya zvaimisa mbekanyamushumo yamudzimu. Unokonani yanga yamuita zvivi namusi ara nesongobhegwa hapu ngamuya wamudzimu. Ina magumo umwe fetu naone magumo ano ndi chinyaro kauchinyadzwa nautambura nautukukana. Fedzi kavoi ndinotenda ukamuri nayesu natanganedza kuti samuchidzi wanu ndizvauyanga usaperi kunga mudzimu awauyanga usaperi anina magumo. Ndivane azowi yauyanga usaperi vuchiro vamudzimu ene mune naone avangarovi kana udhakakaturu fedzi vopira kubva karufu udhaka vuchiro ndizvenezve ava zvone ndizvenezve yadhira zvone. Kune Yesu kaubuya hawe, habuchipe hawe, hongo delo fero mtungu, batubanjiba zifunza nga urangu, uri oda bachiri zoruga, kangwa randata mbuda ndidoba ene, atungupaza onone batubato dakane, ubondibukaki, aunarungwa lora izo.
For every person that ever will be saved, God knew them before the world was ever born.
Ngauri mtu mwe na mumwe ane adochidzwa mudzimu odiva shango lisatu bumbya. Bibili yo raru mudzimu hafuni zvino uri mumwe mtu arove uko vatoda bote vachirembuluwa pedzi ngauri ava mudzimu ngaudivela panda ozvidiva. Ravelesani kha Varoma ndime umaro Paulo ova ufarira nepo achiyamba ngauketa mudzimu uri isauna Yakobo panda musirushiana kuti rusatu begwe kana chimwe chinhu mudzimu wamba uri ova odiva. Naone obenga isaona one afuna Yakobo. Panda musimtukana namuti wavo achivana chikara chaubonadza ndibwo dzavo ngauri ova amudzimu. Uyadiva hana magumo, arasi na magumo, uyadiva chingwana chingwa chifupao, chisusu chingwana chingwa, chidavi chingwana chingwa, chingwana chingwa chinecha dhubao, one kalipasi, uyachidiva. Hana magumo, nduwa uyanga usafiri, hafi, mudzimumpatu chedzo, ramanda, muwana na hotote, mdiva zote, auna chinasi chidive, lingazo achikono amba uri magumo abo adhubahani, udiva magumo ama tomoni. Zine zvava zvachiprofito ni ndimo yawe, ndi ene ramulayo muhuru, ndi ene muhaturi, uno uto amba na muimereri wa mulayo, nga vhumwe vhutali hawe, uno ndi zone zvine vaprofita ava vha zone, uya kona dzula ho zvi amba, ngauri uya ḓivha zwine zwa khoyo itea. Zvino huna mudzimu ane ra mushumera, husi mudzimu wa u ḓivha zvakare, husi ufana na vabhudha, na vhumuhamed, na vhaṅwe. Pedzi mudzimu ane awana na hoto zvino henefa ano macheroni kaino tabernakele zvino. Yehovha muhuru ndinne weadhivumba rwaudhiti kufadza uri adye chivumbeo chanama na chivi koi upano ndi ene warirengurura hangasive na mumwe na fetu na utii na rutii ane angazviita. Mudzimu ova asina vatu vararu ntapo uno arumela mumwe wavo murwa wawe. Hoba umudzimu ene mune, wea dakachibumbe cha murwa, murwa una matomo, naone murwa oba na matomo. Izo vangu vavoini batu wafune ya Katolika ni na bugu, ya voini mbuno za rutendo rashu, niriburwa hau yanga usapele ya mdzimu, nikoyo sumbeza hani ilo ifi, nikoyo lita hani urili ambe. Lingabani la wanga usapele, iyo asibibili, iyo nibugianu, murwa hau yanga usapele, abararo, ilo ifilo kakea. Ngauri chingwana chingwe chine chava murwa china matomo naone cha uyanga usaperi achina matomo ngauraro asiburwa uyanga usaperi Kristo vanama naone adzula vukati yashu. Una matomo asiburwa uyanga usaperi ndi mumudzimwa uyanga usaperi usiburwa zvino odo rengurura naone orirengurura. No Paulo, richiko jena enepo, chine ndina vutanzi uri kangudo dzokirawo, nozvipfesesa rito jena kazo apo, chimwe chipinga murena achifuna, ndimanga ndima.
Now, therefore, having, leaving the principles of the doctrine of Christ,
zvino zvenezvo richiraro, richitichera yone, yone mirayo ya pfunzo dza Kristo, kariye kaukunyerera.
That stumbles them, doesn't it? Let us do what? Let's go on unto perfection.
Izo ziyaba kukula, azralo, karite mini, karie kau kunyerera, risichabea hapu miteo.
What's this? Let's get this word perfection.
Rabele sani Yesu, kariwane ifu kunyerera, ni azgiva uri, utoba nandila ntine na doko na uima buwene na mzimu, nga ukunyerera, mzimu angasi kondere chuziziketwa.
And you legalist, how could you ever perfect yourself?
Nuveni wa mlayo, ningadhita mkunyelela auhani. Genoni sinachitu cha udhi kunyeleza ngacho. Nobebelo wa chivini, kumbwele kwa nu, koba kukwa chivi, utamaru wa nu, wa uva pano, hoba uchivi. Nobebelo wa chivini, na vumbi ya pchinyini, na dashangoni ni chamba mazipi, sinu nukio ima ngapi.
Where you sinner that said I'll quit smoking and I'll go to heaven? Were you lukewarm?
Ningapi mitasubi, we nari, ni dori cha udaa, ni dhata duru, ningapi mududeli, garachane, ni vizom kreste, vane na mwana hapa na chupatu uchirafu, ni chiraro uri, zoruga ndi wela fasi ya chivizo inimita zivi ndizone ndani ya musino begwa ngamia wa mzimu no kera ndingo nikoyo jenani taduru niri atetu zipa pchuleni yanga o mufunwa hova humurungwa na urangani hazo ayo ni mazivi atina ndava uri ni wabudhi hani ni muita zivi uno anina chitu na chiti auna chipe auna mbishopo auna mprista auna mpapa kana chimwe chituve chine chingani chidza ngauri na e ukagungwa litiline na vakalo rikoyo jena kaso nga miniti zigati ukachivumbe chiti ova a mupapa wa roma obembe wa chivini abumbe wa chinyina dashango na chamba mazwipi obegwa nga rutama lwa munna na msadzi nikoyo wana ngapi zvibuya ka izvo zoruga baba vawe na mabo begwa nga ndira nti naone vo begwa nga ndira nti na makuru wawe vamukala na vamakuru wawe vamukeguru na hothe uya murau ndi chivi na urangani hazo ngauraro ndingakona uri hezvi ndizviketwa naone izvo ndizviketwa utova na chitu chiti chiketwa icho ndi yesu kristu muri wa mudzimu wachirawe aita wokunyerawo naone todheya yashu ndi uvavo kunyerawo zvino rikoya uva hani izvo chiringedzeni imi mune ndidonyara uya tadhuru nta uri ndobegwa miniti mitanu yeferawo naone ndikututsira shango zvino ndidova ndokera ara ndisatu vanangerekanyo mumbi vuchuleni yanga ara ndisatu amba ipfilivi vuchuleni yanga ara ndisatu ravelesa ka chitu chivi ndisatu verekanya chitu chivi kana chimwe chitu ndidova kavuimo nahone ndi mutsu sambondo dzatamba la hereni ndimuita zvivi ndingabvera vuchironi nahone ndadzura ndodihonera nduni uno ufanana dzimwe dzikaradzi dzakamelaiti kana zvimwe zvitu nahone ndisivuye ndavona shango ndadzura nepo nahone ndararabira vuchironga wothe ndaita zvivuya ndabhegwa na dzimiliyoni dzichivarwa miliyoni nahone ndanetsesa zvishayi zvothe zvine ndava nazvo ndikadhiva muita zvivi nahone ndidahereni emune wanga ndingava muradho wachividzo chalutere baptist pentecostal presbyterian musi ndika muteve wamadzina avana naone ndachira ngaupfurufedzeya kaicho chividzo usvika kamimwa yadhana zvino vuchiro angatuswa naone hasave na mutu ane angantsumba namumwe naone ari honguvuya avanangerekanyomumbi ndidahereni zvikagara tofanana musidoi mahapa ndimuita zvivi ndizone atina chitu auna imwe ndira narutii ndingararo uuwana mutengo mumwe namumwe waubhadherwa mudzimu toda rufu huno ara ndanetshedzwa vuchiro hanga ara ndanetshedza vuchiro hanga zvenezvo ndidorimburwa hani ngauri no chikorodo chiteya ulipiwa uranga naone mudzimu ova aene aethe ane angavea vuchiro hawe pasi naone abvubvusa apo ngauri angava chivi naone avea vuchiro hawe pasi uno abvubvusa uno azvividza vuramukanyi huno chikorodo choripiwa kezoha zvino karivhure kamateyo ndima yaumaro ndiatena ndiyone ndima yavusumbe kana yaumaro ridhovona zvine yesu amba apa zoruga ndimateyo ndima yautanu uno yone yesu orera achikorera kagogo ndima yaufu ina sumbe uno ara nichitonipa varatu vanhu fedzi ndizvipiyo zvine naita upfira vamwe nachichava achiraro ravelesani fedzi ivai nokunyerawo mini ivai nokunyerawo vungakotsi anu vari tadhuru vokunyerera izvo ndizvo yesu araya ivani ngauraro vari hauna mutu ane angakunyerera bhibhiri yori hauna kunyerawo pambano yanokeyo zoraro zoruga ndingasi kunyerere ngaimi mune ara nichikopfurufera zvine naita nokera ngauraro kunyererani nikunyerera vunga mudzimu wokunyerera zvino ivani vokunyererawo vungakotsi anu vari tatiri vokunyerera ngauraro zvino ndima yavutano ndima yavurati yavaiveri zvenezvo richitu chera milayo yapfunzo dzakristu kareka kukunyerera zvino inu tabernacle yabranham ndi azvidiva rina podzo izvo ndizvavudhi rina mabhono izvo zoruga naone namiloro yachimuya naone chimwe chipinga asi miloro yachimuya unouno chimwe chipingani rine riringedzotusa vatungupadzawo riita zvine rakona izvo zoruga zvote bedzi asi zvone zvine rakuamba ngazvo zvino rekojena karumwe ruta richitutsera pfunzo rina pfunzo dza Kristo ritenda kuti ova amurova mudzimu obekwenga musidzana chipofu izvori azvitenda naizvi zvose izvo ndizvavudi fedzi richitutsera izvo kareka kukunyerera nene nditama ara ndova ndina ipfi lamurumwa muhuru zvino uri ndibvise izvi zvitu petu unenakona uzviona zvino uri richitutsera pfunzo dzote dzakristu dzote dzazvavo ratheoloji natheoloji yote ine raidiva zvote marugana navuketwa kristu uri ova amudzimu hani oitwa nama yesu zvote pauro aisa panda nauzvitarutsedza zvote apa raminitisigadi karotozvivara zvitukunyana panda musi richidjena kazvo kuveya hapo miteo yatemburuwo ubva kamishumo yofao zvino izvo riyazvitenda narutendo kamudzimu izvo riyazvitenda nazvapfunzo yadzindovedzo uri niteurovedzwa hani izvo riyazvitenda nazvauvei wazvanda riyatenda kauvei wazvanda raro neavona izvo zvote zvotoraro nazvaiyo nemvuo yavafu izvo riyazvitenda uyo ngausaperi izvo ndizvachote musi mudzimu achiamba katuro ndiyachote zvino zvongasava naupfumedzana ngamurava musikatudo yopira zvino ndingakona kupfesa uri ndingani mudzimu ojiya vawo ene mune vawo ene mune sazvino razvividza mushonga wawo ene mune musi achiatorera vatu uchinya ndira iyote ine angapfumedzana hovo ujiya vuimwa mutu nga ene mune iyo nindira iyote ine angapfumedzana kana uri pfumerera hovo ujiya vuimo hasho naone ava muita zvivi mudzimu yehovha ova muita zvivi naone anetshedza vuchiro hawe zvino ndinganetshedza vuchiro hanu samuita zvivi uri nife nichifera izvo pauro uri naho ndanetshedza muviri wanga uri upiswe sachitavero atichitu ngauri zvingasi shume niyavona musi nichifa notuwa mufa samuita zvivi nokera fedzi mudzimu otsera pasi namano naone hatura chivi namano oitwa nama yachivi ngauri ova amudzimu rwauya ngausaperi naone havhusa muviri wawo ene mune ngauraro ndiene muramukanyi zvino hezvi zvote kareye kaukunyerera pauro uraro zvino mini zvikaturo yauya ngausaperi ndidoita hezvi mudzimu ofuna ndima yavuraru zvino kareye kaukunyerera yesu uri ivani vokunyerawo vunga kotsi ano vatadhuru vokunyerera uno roraro rote uhaturwa husina ndava nazvine raita rohaturwa robhegwa rohaturwa mma wanu nababa vobhegwa vohaturwa vanhu vomakuru vanhu vote vobhegwa chivini vavumbwa chinyini ngauraro nekoyozvi vawana hani nekoyokunyera hani ara nisaatuita chitu nisaatutswa nisaatuzvipa nisaatuita chitu uchironi yanu nahozoraro nohaturwa nohaturwa panda musi nichifema mufemo wanu wautoma nova nohaturwa izvo ndizone naone nohaturwa ngamudzimu panda musi nichifema mufemo wanu wautoma ngauraro nova nohaturwa ngarutamo rwavudzekane rwakotsi yanu namme vanhu nganyito vonidhisa pano kali pasi uno mudzimu ozviyaturo urangani nohaturwa namatomoni azvo ngauraro ningapi namuti mumwe namumwe kali pasi ohaturwa nainu zvino ndikoyowana kunyera ngapi raveresani karivhure rwachikaranyana kaveveru ndima yapfumi checheresani ngamanda ndikotoda uvara zvitukunyana kandima yavutai utoma kandima nayavufumi ntii bedzi kristu ova chipe muhuru wazvitu zviuya zvidhawo ngatabhenekele kuru nawene yokunyerero ngamanda tabhenekele yawe ene mune nama yawe yavona tabhenekele yakare nojeranjere tabhenekele yakare yova ina ruvemba rune rwadzumba murungero ine mudzimu adzura kayo ndivangana vane vadhiva izvo zvotoraro zoruga iyo tabhenekele yakare yoitwa ngamutu apa makharodhani achibva kamukumba wambudzi wopendwawo nazvimwe zvinji yoitwa uri ive tabhenekele yaudzumba vuhone hamudzimu ndivangana vane vazvidiva uri muti mutifedzi ova achidjena ngoo murutiika mwaa ngangoo uyo ova aroni ova achidjena ngoo murutiika mwaa naone utiodhoriswa huno othodheya naone utiova namuriro chandani chawe huno arari ajena sinaizvo ufa musi achitotibhura uro ruvemba ova achiwafa utiojena ngo muhenepo naone afunga izvi zvitombambone huno ashasha chidhuro chakatuchero chine chavidzera marofa arufu chiemereri chine chaava nacho kusvika kristu achiido zvivuredza
became in another type of a tabernacle. And that tabernacle was who?
Zvino fedzi mudzimu ava rumwe rushaka vatabernacle. Uno iyo tabernacle hova unyi Yesu uno mudzimu abumbwa ngomwa Yesu naona adzumbamiswa kuti ova kupfumedzana shango kaine mune ngambonero yawe Kristo dzumbura mudzimu ori asine ane aita mishumo ndikoti anga vadzirokanne atiti chitu ngane mune fedzi zvine ndavona kuti anga vachiita kuti kanne ndivone vanokutsumbedza aya mabhono uno ndayanda ita kokotoro zvine kuti vakumbudza kuti ndiite nekuzviwana mudzimu wavangu mamuviri wamuthu husi murau hapenle yamukumba wambudzi fedzi ova achikuchira achikuchimbira. Mudzimu ova na zvanda, mudzimu ova na milenje, mudzimu ova na rurimi, mudzimu ova na mato, hovo Kristo koyo anepo. Zvino atuwa uno muya wadhaka izvo uri ntaru rufu rwawe akunyeredze chividzo naone asvikise chividzo kauti tikufadza unova muya mutiwo wavauka Kristo ukachividzo ita chizvitizve Kristo aita. Husi kare shango ali chamboona fedzi voinu ini ndomboona ngauri ndidova ndinavo inu naone ndikavoinu kusvika mugumoni wa shango.
Zvino ticheresani
kezvi fedzi Kristo ova achipe muri wazvivuya zvidhawo ratabernacle kuru naone yokunyerawo zvihuru isongoitonga zvanda izvo ndiuri husi ichi chipato hongoitonga zvanda opekwani ndimbebo yamusidzana chipofu naone usingamaropadzi mbudzi nanamana uyu muviri wovuya wanekedza sachitavero kanoketefadzwa fedzi ngamaropa awe ene mune. Nezvidivo rimaropa abva kambeu yachidhunha uno mumwe muti uri o Yesu ova muyudha ovasi muyudha o rochidzwa ngamaropa muyudha haya rongo raro arari rochidzwa ngamaropa muyudha richerokera. Yesu ova musi muyudha naone ovasi wanda ova mudzimu mudzimu kotsi muya ene asaboni aona muti onovona mudzimu narutii fedzi mupegwa yethenga kotsi omukwatisedza ovonadza mudzimu zvemudzimu wava zvone zvino chividzo chawe chikotiya uvonadza mudzimu sumbedza zvine mudzimu wava zvone neavona rita mini udivumba ravadzangano uno atikwamani navo ndivamethodisi ndivapresbyterani atitodzi vukwamani navo ndimubhaptisi ndimupentekostala wo nokera naidzongerekanyo ndizone ndinyani anga vapembeledza ndinyani anga amba chimwe chito laveresani kazvishonisawo zvevapresbyterani vabveredza laveresani kazvishonisawo zvavabhaptisi laveresani kazvishonisawo zvakatolika laveresani kazvishonisawo zvavapentekostala vanazarini vafiri vaketwa laveresani kavote. Fedzi niniringa uri nisumbe chanda chiti kazvishonisawo kaizvo sumba mumwe muti musi mudzimu ramanda achiri hoyu ndimuri wamupfuna wanga ane kaenditekero dzura mupfeni koyo henepo ndiene kunyerawo. Zvino karivare richisapanda nyana nahone husingamaropa adzimbudzi namana fedzi ngamaropa awe ene mune ojena petu uketwa ngauri awana tenguro yarina rini nekuzviwana tenguro yauya ngausaperi achiitira rine husi urengururerwa namusi hunoavege teverawo musi mvuseredze chitoma arengura hapu hunoa o raguneya naona rarengurwa hapu rorengurwa rutirwa chote ndizone auchena urengururwa urengurura urengurura tenguro yauya ngausaperi uyo ane apfa maipfi anga naona atenda kauyo weyatuma una kuchira usaperi naone hanga dhikatironi fedzi oraro chipinga chopirawo ofira rufuni odha kuchironi ngauri okadhana ngauri olovedzwa kwandira nkene ngauri una maropa chandani chawe ngauri otenda kamurombe gwaeta wamudzimu rivana tenguro yauya ngausaperi ngauraro. Techeresani zvino ngauri maropa adzimokoto naadzimbudzi na miloro yatole hadzi yozone zone ushashe zvisongokunawo iketepadze kaukunakisa nawo zvingapani zvine maropa akristu adoita anenge muya wayo uya ngausaperi odzikumedza asina chiravika mudzimu atanzwa ruvharo rwasvu kamishumo yofawo uri shume nemudzimu achirawo ropi robva karufu udhakapuchiro rina ndava namini nazvine shango laerekanya ndina ndava namini kazvine mudzuratsini wanoerekanya Ruvaro rwashu rofa naone ropandekanywa na ubegwa hapo nga mweya wa mudzimu uri rushumere wango naone mudzimu achirawo kezoa zvinotserani kandi mana ya bufumi ndima ya bufumi zvabudhudene poseri asiyata munayo una murunzi wa zvibuya zvidhawo unohusi chifanyiso kokotoro chazvitu zvinasiraro uri nga izvo zvitavero zvevanetshedza mwanga mwaa vachidhovorora uita muroshi uri asvike kakunyerera ukunyerera lihone ukunyerera richititsera milayo ya pfunzo dzakristu kariye kakunyerera ivani nokunyererawo vunge kotsi yanu vari tadhuru vokunyerera mulayo una murunzi wa zvibuya zvidhawo mbekanyo dzote nadzindovedzo nadzone nasu zvote zvevava nazvo zvova zvisaiti uri muroshi akunyerere unofedziya mudzimu utoda ukunyerera nava muradho wachividzo chanazarini ani ngava okunyererawo nava muradho wachividzo chabaptist pentecostal chingava chini kana chini achinganiiti nokunyererawo uri nemuvuya muti wafulufedzeya hazvinganiiti nokunyererawo ndingasvikerere chitu nachitii hauna chibuya kainu chausvikerera nokera nerizoruga ndotevedza mulayo nditevedza sabata nditevedza hezvi mbekanyo dzote dzamudzimu ndiita hezvi pauroori karivechera hezvo zvitu zvote ndizvone pedzi ridoita hezvi ridorovedza vatu naona rudoveya zvandakavoitira podzo yavo nazvimwe ringazvidjiya ndimana ngandimana chimwe ngachimwe chahezvo zvitu ndovedzo reazvitenda huna purufero ritii murena mutii rutendo rutii ndovedzo nditii riatenda huna ndovedzo ritenda kamvuo yavafu nangoo ritenda uri yesu ofanaone avhuwa hapu izvo reazvitenda uve wazvanda uitira varwadze muzvine yaamba hezvi zviga zvidotevera avo vatendawo arari vaveya zvanda kavarwadze vadofora izvo reazvitenda pedzi izvo nemini pauro uri nemishumo yofao ndizvine naita zvinokariye kaukunyerera nene rikoda nguvo mutebenekeleni husi muteyo tebenekeleni tebenekeleni yone ine uyo ni muteyo mulayo na uluga na uva murado wa chividzo na ulovedzwa na uveyiwa zvanda idzo mbekanyo dza chividzo chote chedzi zvinokariye kaukunyerera nahone hutova na muti ane kunyerera uyo ndi yesu rijenani kaye ngava methodisi hai pentecostal hai baptist hai ngachimwe chividzo hai katolika ya roma hai rijenani kaye varoma yamaro ndimanatuku yautoma auchene hwatura kavo vari kakristu vasachimbiri vachitevedza zvinhu zvashango nama bedzi vatevera zvinhu zvazvowo nemuya vasatecherisi zvine shango lamba nahwo nichikorwara dhokotera lari nikoyorova ani zviteceresi hazvinititisi narutii arari vanibudza nikotiya uva mukatolika panda musini chichidzwa kana mupresbiterian kana nikotiyoita hezvi ani zviteceresi ngauraro auchena katuro kavo vari kakristu yesu vasachimiri vachitevedza nama zvozvine vazvivona zvoto zvine navona ngamato ano ndizvalipasi bedzi ndizviti zvine nazvivona muyana ngaipfi ipfi nemangirasi auraveresa amudzimu ane asumbedza zvine avazone nazvine navazone haleluya nene lianibudza hei ndiyo nebhuku yote shangoni ine yanibudza une nabvaone uri ninyi na une nakuyaone sumbedzeni siyatari ni wana limwe la lingwalwa humwe na humwe lina sainsi yote kana chimwe na chimwe bhuku imwe na imwe yavudi yomwari wawo auna nanti yadzo ine yanganibudza hezvo haya ni mangirasi auraveresa mudzimu ane asumbedza zvine avazone nazvine navazone zvinozvo mukati apo huna mutaro wamaropa une wasumbedza zvine ningavazone ara nechikotodha unanga kezvowa vamuya mutii zvino vakorinto yautoma yaupfumi mbiri rijenaka uyo muviri ngaukadzana zvanda ha imune wanga ngauva murado wachividzo ha imune wanga ngaurovedzwa ngachamurau Chapanda, ngadzina la khotsi murwamu yamuketwa, dzina la Yesu Kristo, dzina la dzuva la Sherona, gore ngalamwe dzini nare dzimasase, chimwe na chimwe chinena toda, izvo azvikwama nazvo, itova pindura yaruvharo, vabudzika mudzimu. Unori atata naupambana, nautatisana, naupambana, naubveredza pambano, ndizvoni, kuti iyo yote nemishumo yofaro, uri kuyaka kunyerera. Izo ndi situzenda ita, mushumeri onirobeza, kana onirobeza chipato chano, chora vere sapana, mrao, kana ruraru luna, kana rutini, kana ozita ani, izo azikuwa mani nazo. Noto orobeza ilo wakabulezani, achivizo, na ozoraru, ni chikosumbeza, icho chivizo, ni tendarufu, usuitwa na mvuo ya Kristo. Uwe wazo anda, upoza baruaze, izo nizwabudi, pezi nizwambero, na wone hoyo mubili udofa hapu, munga ni chikorira, udodoba wafa. Nekarive chere izo zitutungo, norie kao kunyele, richi jena hani kao kunyele, nizone zine rakutodo zidiva, Kristo o kunyeleza, mudzimu obeka ene vuchinyashu rote, ojidero vfuka ashu mnare, arwero vuchinyashu, nao netamia mnaru washu ikai, nanto za warofozwa, niwone mubili une rakutodo jena kao, niwone mubili ngani aranika uyo mubili, aningabu ni katuro, aningate chelirufu, novo polo wakarufu, katuro chivi, na zungo zote, musinika uyo mubili. Rejenani kawo mreri, nga uba mrado wa inotembarne kele, no kera na ozoraro, ninga sibe mrado na ozoraro, arina bugunanti.
How do we get into it by joining some church? No, sir. How do you get into it? You're born in it.
Rejenani kawo, nga uba mrado wa chivizo hai, muna wanga. Nijenani kawo, nito verwa kawo. Vakurinti ya utome ya ufumi mbili. Gauri nga mia mti. Rote rorebe zuraka mubili mti.
By the Holy Spirit baptism, we are baptized into that body and are...
Nga ndove zu ya mia mketo. Rorebe zuraka mubili. Na wane robo poro wa chivini. Muzimacha nivona. Ubona Kristo fezi.
And when you're in that body, God can't judge that body.
Numusinika uyo mubili. Muzimu angasi hature uyo mubili. Ono hatura kare, ojia katura zashu naone arambela ngomu. Unungarutendo kachirizi, riamba na utanganeza uhangwero hashu. Unumia mketo uridisa kabule zani na ene. Naone arisha chimbira, richitebeza suza shango, pezi richimbira muyani. Uhanyiswa, ifilo dhakarini, ofa buimuni anga, lo itwa achirao, kezu nifano. Beba buyaba fachibini, naka ufuka mnayo, bochizwa. Rutama ronga rote, nungushu mera, rufuno ronga rote, rodi baka ene, michimbure yanga yote, ito doba zile nilawe, urhote unendaya, chini na chini chine ndaita, ndisabu garaka ene. Ara nichiko zima, ara nichiko rea kove, ara nichiko tamba bora, ara ri, ara ndi, chini na chini chine ndako ita, niteoba, Kristo kane, kapuchilo rado, une hadu itavana, uliba tulichero, ubanga eno ndira, usu seba na zupiri, usona, na utata na zuizo. Nikoziwana. Ngamia mti rote rorebe zuraka uyo mubili. Numusi ndichibona marofa ndi dunifira. Techere sani karise panda na ubarafa. Ndia humbera. Nezu ngasite uri muloshi ashikeka kunyelera. Nga uri ndimane ya mubili, ndimane ya ufumi. Nga uri nga icho chipinga, boba basa gumi unecheza. Arali izo zoba zichita uri mtu akunyerere na one mdzimu todo kunyerere. Arali uteweza minayo, arali ute minayote, zichinita uri ni kunyerere. Zenezo auna, auna todo yeo bachi mchitu. No, no kunyerera. Gauri musi no kunyerera ni walini na rini. Gauri mdzimu ndi ene aete ane aba wawu yanga usapeli. Na one mdzimu ndi ene aeto kunyerao. Unendila yote ene nangaba wawu yanga usapeli. Lububachi pitha cha mdzimu.
Once purged should have no more conscience of sin.
Na ubuya na tanziwa anicha, anichena ruvaru la chivi. Mini, muroshi abu ya tanziwa achena ruvaru. Ara na mwala taruchezo ya ezo ni rutamo. Ene muroshi abu ya tanziwa achena rutamo la chivi. Ara ene muroshi abu ya tanziwa. Nikonyanta zino nare, oh hallelujah. Ndochi zwama dekwa na pirao, pezi zoruga. Muzimunga rendo, onyita urindi gune. Hallelujah, lingoduwa ndido chizwa hapu.
You poor untrained.
Inu nisongo fumbu zao, nitungu pazao, azongo raro, muroshi abu ya tanziwa, hache na rufaro wa chivi, bibili yo raro, chichele sani, musirichi sapanda na ubaro wa miniti. Pezika izo stabero, mungazo erero, chichirwa na chivi kangwa, chinorkoya uima, ujena kandimana ya umano, uburunga chipinga, na uine ndakotoda ujena wone. Nta zvilamu sechiri chitavero na nduvo na nduvo dzipiswawo zvachivi iwo aungararo naone angowana dhakaro kazo sezvanechedzwa mumurayo. Nimaya butai zvenezo ene arivona ndodoita rufuno rwawo o mudzimu otusa zvone jia otusa zvautoma mumurayo uri abveredze zvavuviri. Nitamara rova rina chipinga chaudzura kaizo endapedzi nimupresbyteriani kana mupentecostal kana mubaptist kana mumethodist auna zvimwe zvine angaita kaini uti yobvisa izvo zvote utoma neavona kuri akone ubveredza zvavuviri. Endani chiri zvoruga nemumethodist hatirwi navamethodist kana vabaptist kana mapentecostal pedzi muratu izvo hazvihambi nitea uya kaukunyerera apo ndikakristu. Raveresani yesu zvino rwaminiti ngazvine roitwa vaketo vachitavero chamuviri wajesu kristu rwachote karivare richiisa pano situkunyana naone nifarei izvo tenderani izvo zvinorere musi richigovara rwachote. Unochipe mumwe namumwe oima dhuva nadhuva achikoshumira chone chitavero rwachipinga chote chine hachikoni ubvisa chivi bedzi hoi muna norugera nobvura vhese yano zvino uri zvisuve zvindojena mbiruni. Bedzi hoi muna upiyo usi mupapa waroma usi mubhishopo wachividzo chamethodist kana chimwevo bedzi hoi muna kristu ngamurava musi onetshedza chitavero chachivi rwachote odzura pasi kachando chaula chamudzimu ubva zvenezvo achikoraberera usvika masvina awe ote achiitwa vukandano dzawe. Raveresani kwouyo yabverera ngauringa chitavero chiti oraro ukunyeredza oraro ukunyeredza usvika kamubvuseredzo inotevera izvo zviamba mini oraro kunyeredza avo vokete padzvaura chote nekuzviwana kare yekakunyerera. Zvinovo ini vatu vakuketwa neri ritenda kakuketwa haleluya ritenda kaita muketwa bedzi nikujiya zvainwi vane niteu richahezvi naricha izvo ni azvidiva uri aniteu izviita. Ndani yamusi kristu ovhura munango naone azvihanyisira mbiruni yanu naone nasvika petu une chivi chofa narutamo rutuwa chote zvenezvo ubvisa uruga hanu haudhi ambera angadhivonadza kainu unondi kristu muri wa mudzimu ngomu hanu kurufero labugara kari yekaukunyerera ringakunyerera ani ngarufu rwakristu asingauva muradhu wachividzo asinga mishumo mivuya zvine raita izvo ndizvabudhi zvote asingaurorovedzwa ngahei ndira kana ngaheyo ndira asingauropodzwa ngauveiwa zvanda asinga chimwe chahezvi zvitu ritenda karufu usvitwa namvuwo. Paulo uri ndingaama ngadzindimisa vatu navarumwa idzo ndimi dzipfeswawo nandimisa pfesesvi dzine dzateu tarutshedzwa hati chitu nawo ndina mpo yandivo nahone ndapfesa vutari hote hamudzimu ndingatarutshedza bhibhiri ubva nazvikumanya zvote hati chitu hazvitusinga mhando yachikoroni zviyararo kuguda bhibhiri. Nawo ndina rutendo runoenda kunosudzurisa dzitava mitangano yapodzo aiambesi airaro hati chitu nawo ndanetshedza muviri wanga urupiswe sechitavero vari hoi muti ndiwa vurereri bedzi hachitu paulo uri nisongova asi chitu vauri hune havana dzindimi dzidopera hune havana chiprofito chidokunderwa hune havana hezvi zvitu zvote zvidokunderwa bedzi musi hecho chokunyerawo chichidhodha hezvo zviri chipidha zvidoperiswa. Niyavona hezvo zvokunyerera ukunyerera ndimini rufuno rufuno ndimini mudzimu karivechere kure hei mushumo yote yofawo nandauro hune riyekaukunyerera neazvivona rokunyera ngakristu rijena hani kawo ngandovedzo yamu yamuketo zvoruga hoite yamini nopira ubva rufuni udza kavuchiro zvoruga ndiakadhana utamuwa uzviita ani raro aniteuita chitu Nono zvita mudzimu onibvisa rufuni ane disaka vuchiro. Naoneni achira. Zvenezo michero yanu yavuchiro hanu iyazvisumbedza. Unjave nevamethodisti navanazarini nohuwerera uyanga hune nakona huwerera. Natsva mavere chikwamani chamumwe mutu. Ndizone. Naita zvoti zvine zvararo. Unjave nevapendekostala noamanga dzindimu fanana ushera nawo akamukumba wakoromo. Zoto raro na veranda nao ni nashavela kule na mfumakazi wa mumu nina. Nuita suzote zopamba nao. Izo asizone mratu. Nisungu lingeza uba na zuifika na chingwe chitu uri. Chijewu imuamu ya mketwa. Musimbebonzwa ichida no shanduki iswa. Anite uta chingwe chitu uri zini sumbeze. Vuchilo anuwe ya sumbeza musini chichimbira. Mtovaro ufuno. Muraro ukondelela uvuda vurenda uri nde. Nisine na vazone shango lote livona uona zwa Yesu Kristo kaini. Zvino wamagadzindimu uwerera ngomu apo utova zvibveredzwa zvine zvatevera vuchiro raroho unonigajiya ukopera izvo zvibveredzwa unonisive na uvo vuchiro riazvivona ndivangane vane vazvidiva uri nengoo zoto raro niararo ngangoni araro nene neazvivona wotomona nainwi rauraro hauna chinhu chine ndanga amba uri nditanzira yamu yamuketwa nhani yamusi uvuchiro hanu une nachira zvino ara nechikotoda kuamba ngadzindimi izo zoruga ara na chila vuchiro hauzvitikedza. No ara ni chikotoda huwerera zoruga. Ni zvavudi. Ni ahuwerera na nevo. Ndatakera nga manda chimwe chipinga rune ndakundira nao ambara zvienda. Ndatonga ndisatamuwa ndabva kazo. Naone izvo ndi zvavudi ndiyazvitenda. Ndovona mabhono. Naone varwadze vapodzwa. Vafu vavhuwa. Musi wedera ndaenepo. Naone madhokotera otuchira kure. Naone ari. Vopera naone. Zvobva vaperera. Vaedera nepo rwaawara nyana. Unomuya muketo watsira pasi naone wasumbedza bhono. Tsira pasi unovhuse uyo mutu. Ndovona avo vamadzinga dheve zvimuma. Navo pofurawo nazvihore. Vachichimbira. Izvo azvi. Izvo zvitova zvibveredzwa. Mukomana kare kare, pana musishango lichiva namuteo kalo, mudzimu achiridzi chawo chauyanga usaperi, oraveresa pasi unonga udivera pandawe, avona inwi nanne. Odiva chikati chine radochira kacho, odiva urudova mini, ngauraronga ura nanga, uri nanga pana musishango lichiva namuteo, urive nae risina chirabi. No arari uri nanga pana musishango lichiva namuteo, urive kae risina chirabi, unorobegwa na madondo, naone auna chingwe chinhu chine chinga. Auna chitu chine chingari tanzwa. Riko ya ukundelwa ngani ubana. Riko ya ukundelwa ngani usaba na chilavi. Oruma mruwa wawombegwa aete. Urinanyina nyane ya tendakaye asive na maguma vuchilo. Pezi ave na vuchilo msaferi. Angarobi pezi ave na vuchilo msaferi. Sene zumusiri chidakaye ngaruteno. Ngachirizi. Rochi zongami ya mketo une wakoribi zera. Panda musu uchiba na mubili kandino nipasi. Mibili yanu yoba yo edrapa yo itu wakakalishiamu. Potesiamu. Manyadi kosmiki, cheza cha kosmiki, na petroliamu, na zungo zinji, zibumbi zwa fumirati. Numia mketo watomo ana menakali pasi, uchibudzula, unawararo chitu cha utotoma, havela maruba matuku wa paseka. Tenezo ana menamati na zinoni, unahono pela chipinga nyana mutu averela. Zinohongo bumba msazi uvabu selalipasi, oba amunina, na uranga ni hazo, muna na msazi uvabu vachitii. Ngauraro avisa kati mwa damu rubavu. Uno aita msazi mufarisi omufane nao. Uno chivicha verera. Uno ngamuramu si chivicho verera. Mudzimu angasikundiwa. Usi nandava na zine zaite. Angasikundiwa. Chene zoba sazi watoma uveredza vatu kalipasi. Uno mudzimu ngachiridzicha uyanga usaperi. Abona ane adochidzwa. Naone abidza. Auna mtu ane angadakane. Ndani ya msikoti angabu mubidza uranga. Asuya ane afuna kana uyuane agidima. Pezi mudzimu asumbedza okatu chero. Nirizoruga, ndoto da mdzimu, ndoto da mdzimu. Hai, anungubia na raro, mdzimu onitoda. Zoba nga inundira urangani. Hobo usi Adamu wele koti, koti ndo chinya, ungapi. Hobo koti vachiri, o Adamu, Adamu ungapi. Iyo ni mvelo ya mutu, ni maite ya mutu, obu mbonga uraro. Auna mtu aneanga dakane, ndani ya musikoti bo mkokoza. Naone voteve koti vane ya bone, hallelujah. Vote vane vada, ndido vane ya vuchilo vusaperi, naone ndido muvusa nga duwa laopeza. Yabudiani, furupeso yabudiani, ya mudzimu wataduri, une rabahone madekwana na musi, uno o ananga ene mune, ahuna mungu mulwane, ni ananga mulwane ka ini, ahuna mungu mulwane, nga uraro mudzimu o ananga ene mune. Riko jena kazo, uri ozita ani, na uri ozita rini, uno a ananga ene mune, uri udori vusa, Naone arita ba life aba wo ene munne ori nga imani ro khunyelela na omelela ano macheloni ingalavelesa hani ara lufuloni zondolela kha tshipatuo ninga amba sa Paulo lufu rumolela lungafi vida hundo la uligai pedziriwa mudzimu wari ne guno nga murena washu Yesu Kristo kezo hangani oh no ita zwikene na zwikene ndi azwiva fedzi ndo tsireledzwa nga malopa awe haleluya. Kami amti roto roto vetswa kha muviri muti weni mapeto disi ba baptisi ba presbyterian zvenezo zvine na vazone roto vetswa kha muviri muti rina vuledzani naone rivadzurapo va muvuso wa mudzimu richibhura uri ari va lino shango musidzana wanga mutuku odza limwe ḓuvha ari baba woi musidzana mutuku oita zvikene na zvikene naone oita zvikene na zvikene rajena nduni woita zvikene na zvikene ndari ari ndingane rusaiti izo ndari mufunwa asi va ilo shango vachira kha shango lavo ari tshimbira mavhuni matini ndari alino shango mufunwa ari vatina avo vathu bibiliya yori bvani khavo ivani vopandeka navo mudzimu uralo neavona ani mutiwa izvo nomusi iyo mvelo ntswa ichidha kha ini ani chate okokodzwa ani tekatekeri murau samupfumakadzi wa Loto notobhegwa ubva khazo naone ni kha vumwe vuyimo naone izvo zvivonana sa chika kha inwi nehezvi zvihulu America lavuti lina ratira khalo lonovhiringana chimwe na chimwe ndinyemuno na vasadzi no vasadzi nga nḓira ine vakho ambara ngayo nḓira ine vana vakho ḓifara na na zvithu zvine vakho ita no vadivhidza vakreste sa tsumbo hoyu Elvis Presley aya ava muraḓo wa tshivhidzo tsha pentecostala zwino zotouraro ndione he Judas owana masetafu miraru a silivere Elvis owana muviri wa Cadillacs na dzimwe dza miliyoni ṱhukhu dza dolara nga u rengise dzipfanelo dza mabebo Arthur Godfrey ravelesani kha izvo ravelesani ntapa kha Jim Opson yeluvio ndapo na michino rock na roll midhantso yakale na chika unonga macheloni asonda uja bibili naone aimaka platform uno arira zvishonisa hani ngazvo bibili yori tafura imwe na imwe yo dhala matanza ngani rikuchira kha dhuva lishushao uno vathu vari o ndi va vureleli vuhulu o ani swi tivi uri diabolo ndi wa vureleli ani swi tivi uri Kaini o va a wa vureleli u fana na Abele fedzi o va a si na ndzumbululo ni zvona o va a si na ndzumbululo ee rothe ri aya tshivhidzoni fedzi hu na vamwe vana vutshilo ndi avo vane va va na ndzumbululo ya Yesu Kristo mbilini dzavo hu si nga u khadana zwanḓa u tamuwa a si nga u va muraḓo wa tshivhidzo fedzi ndzumbululo mudzimu o mu dzumbululela ravelesani zwi amba vathu va ri nne murwa wa mudzimu ndi nnyi vamwe va ri u muprofita naone vamwe va ri u Eliya huno vamwe ari fedzi vo inwi ni ri ndi nnyi petro ari wo kristo murwa wa mudzimu a tshilaho izvo a zvo ngo bva mulomoni wawe ari mupfatutshedzwa ndiwe simoni murwa yona ngauri nama na malofa a zvo ngo dzumbulela izvi a wu ngo zvi guda kha vamwe vamwe vadzi o sa tenda vabhibhiri kana dzimwe seminari dza theoloji mupfatutshedzwa ndiwe ngauri nama na malofa a zvo ngo dzumbulela izvi fedzi khotsi yanga va ri taduru vo dzumbululela naone ntae litombo ndi ḓo fhata tshivhidzo tshanga naone khoro dzaele a dzi nga tshikundi ara ni mukhiresa na macheloni ngauri ni wela kha tshivhidzo no xela ara ni mukhiresa ngauri no fhira u bva lufuni uya vutshiloni naone no vhofholowa kha khaṱhulo u ḓa kha Kristo ni kukhunyelela tshifhinga tshoṱhe mudzimu ako ni vhona tshithu na tshithihi ni ri zo luga ndi ḓo vhuya nda ita poso zwo tou ralo fedzi ani zwi iti nga kole zwino ri khou dzhena kha izwo nga miniti dzigati ngauri uyo ane a tshinya nga kole murahu musi o ṱanganedza ndivho ya ngoho a hu tshe na tshitavhelo tsha tshivhi ri dzhena kha izwo madekwana ṋamusi ngauri ro no lenga zwino kha ri vhale ndima dzimwe nnzhinyana dza hezwi uri ri ḓipfe ri vhavhuḓi nahone ri dzhene fhasi nga maanḓa ndi zwone zwo luga ri ḓo thoma kha izwo madekwana ṋamusi ndima ya vhuṋa thetshelesani kha hezwi ngauri a zwi sa konadzea khavo vhe vha vhuya vha vhonetshelwa nahone vha itwa nahone vho itwa huno vho vhonetshelwa zwa maanḓa mpho dza ṱaḓulo nahone vho itwa vhabadekanywi vha muya mukhethwa huno vho thetshela ipfi ḽavhuḓi ḽa mudzimu na maanḓa a shango ḽiḓaho arali vha nga wa u ḓivhuyedza kha thembuluwo ni a vhona huno ri dzhia izwo kha vhevheru ya ufumi phanḓa na murahu u sumbedza uri izwi ni mini dzikhonani kharie kha u khunyelela rina a rongo a ri tshe na u ḓiimelela ngatsho ṋamusi a ri na tsha u ḓiimelela ngatsho na vuthihi mudzimu watadulu obvelera kalino duva la ufeza. Na wano uketa susitijia ita mraunge musizula apano, musi ya kalipasi. Osumbedisa musirichi kuchimbira kae bibiri, une inu klasi divani ezi, uriroji ya mademe nga mademe, na ziga nga ziga, na butoro nga butoro. Zwe aita, na vana ngeso gani, situ na ziga zwe aita. Zwe aita, msi apano kalipasi, ozubo na zanamani, na wano susitiji. Ziko ite ya namusi ene papukati ashu. Ifikeli apa la uziku apseza. Sukezi apa za uamba urindizone. Za uzita urisive zone. Mwe wa mzimu koi apa uita suti. Nga uraro arina chao dhime nangacho. Kara bene. Kwezi wataduru. Richivo na urota angwanga gore li hulula titanzi. Richendere ribechele tumwe ifiliwa na lingwe. Chivo na chingwe buka kibunga na bungwe. Ifiliwa na lingwe livi. Ifiliwa na lingwe luambi wa uruvi. Gere kanyo ingwe na ingwe. Naone rigidime nga ukondelera. Mbambe yo imo upanda ashu. Rora beresa kamu necheji. Namu kunyelezi warutendo rwashu. Murena Yesu Kristo. Oh, kaure ndwe zina lawe li sabambe zei. Naone liketwa. Oda anikalipasi urengula mtu owao. Na uwe zeza mrao kabule zani amrena mzimu. Naone ruribua iwe nga Yesu. Nasunonga chilizi chawe. Arungu ya ramunanga. Pezi orinanga. Ori anongo nanga, pizuluni nanga, rini, musi shango lisa tusikwa. No mzimu afune yao, ara unabangwe bujiro hapa ano machiloni. Kangwe bo ticheresa ohezi tungo, lwa mingwa na mingwa, pizu uzela ubana stuku zikoko nyao mbiruni. Kangwe bo vamirado ya chibizo, vachere kanya uruzoruga, chidoruga, kotsi soto raro, mangwaro ozutaru cheza ano machiloni. Uri ningasi zumbame murao hachibizo, nunaba urugao, naone ningasive mubuya, nisizipe na utwa. Naone nisi ite chitu na chiti chivi. Unonadhiba urugao. Utoba na urugao tiune rabanao asi ashu. Pezi urugaawe okunyelela uchizwa ashu. Nga uraro nga ubakae mudzimu habo ni poso zashu. Musiri chitachu mchitoka keao. Unamu ya ngomu ashu uwele lao. Kotsi kangwele. Chenezo mudzimu azuboni. Unozora arori jeni iso akabule zani na chiri zinae. Chitendele mre na musiri chivara inochumero. Gazina la Kristo. Amen. Rachikala nyana, nditekaira univujiza, usina ndava na sunena na ita, nokera, techeresani Yesu, chumwishipinga chopirao, ndingaba ndo suamba, chenje mchituku, checha iteaka nekechi. Ndoba nintangei, ngei Toledo Oyo, ndoba nikamvuserezo, na hone nina mtanga nopasenepo, na hone una batubanji, vaya diba hodele yenda bandikayo, chenezoba mvisa nda yandasha ngoni. Ndoba ni chikudzula ndenepo, kandu tuku. Roba ni chikula kavengele la suliwa lituku la nge dankari. Roba wuna fetu wabudu, bafuma kazi watuku ngomu. Henepo, bachibona na saba kreste, naone saba ketwa. Bokuna naone babudi. Sonda ya shika, ndafaro gandara. Ndoba ni chikudiji mastuku. Unuliko toda uyaseja chitarata ufakachi ingu. Urindewane stuku nyana, bada tuku henepo, kudani. Naone hoba wuna ndowele. Odowele yao, fetu wa Amerika henepo. Haula hone utuku, vana petu utuku, vengene la suliwa, livula usiku ote. Musidichi jenene ponga iyo sonda uiraka ili ya bumili, ntachitoma nga masiari. Panda musidichi terapasi ureranga ayo masiari. Ndoba ndo farerezea, ndoba ndisa divizu nenda tiyo ita. Na jena ngomu, unu chitichenda toma uchibona, hobo mfumagazi mtuku wa uiraka fumirati, ningwaya fumimaro. Mungu mufuna wa baba, mungu mufuna wa mme, oi mamurawe nepona mtukana, chanda zawe zika kundu zawe, tiguada chabaso chuzuraka katafura. Ndafamu chini wa madengwa, ndarabelesa umona hapa, nuhoba unapolisa lui manepo, chanda zawe zika musazi, mta umona na hapa, kundu ni zawe, naone bachi kutamba mchini wa madengwa. Kinune azdiva urubecha, na mchini wa madengwa asutende ilu ngei ohiyo. Weni batu ba bekye hapa, nune azdiva uri izwa sutende ilu. Uno hapa hoba una mnayo, uchikutamba mchini wa madengwa. Naone muna wa mingwa yanga, ane angawa ono mara chigwada chavana. Kangwe ama kuru polisa, alinda ubada, achikutamba mchini wa madengwa. Enepo una baswa, bana batangana murore, baita mini, izuzita mini. Na emanepo, au na mtu wea mbona ni chijena ngomu, bobo farekana, hafu ya bobo vaboka mbio. Gawralo ndarabelesa, ndafamu mtu achiruzuluga, uele kanyori mvula idu baisa mro. Ndarabelesa umonanga hapa, unaenepo, hoba ujula mfuma kazi wa maru wa wakuma. Oba na mingwa ya furatitanu, fusumbe uyerakae neyo. Mfuma kazi ya tumupa zao ativoni mutu na mtii. Muna andumusi achibona na awa queen. Edzimusi achi ova odzidzanya aita mabudzi awe ava mutombo achiona lutombo ngamanu uno otumura ote nganta uno aita ava blue uno odora zvidoro zvitukunyana kana izvo zvine nadhora kachipatuu namadhondo mahuru uno oambara zviambaro zvipfupi uno icho chinhu chakare chova choenyekana kusvika une nama yanemberera nama yove yonemberera saiyezvi kamenenje yawe uno ova ukambiwa ova udzira nepo namukaraa unozvikoiteya chirimo nalimwe lahaya kare jasi lichena lambini kana muvara mudhara lonembera pasi sezvo namufurane muhuru kamukuro wawe okambiwa vuviri havo unovova vana hoyi musadzi wamuaruwa atumupadzawo ndaimainepo uno ndaraveresa umona dare mudzimu uzvikonderera hani mini uraveresa hani kazorarowo musi zvichiita nne muita zvivi ochidzonga chiridzi uerekanya uri uraro hani uraveresa kazvo ngani zvivonera vunga ungatutubvisa izvi zviito zvavhureya rebheka wanga mutuku sara vadotiwo aruwa pasi atutuwedzo rarowo vasidzana vanga vaviri vatuku vadotiwo tangana naudhuma udhiveya ngamanda shango lifanawana lanamusi mune vatu vachira ngauraro mudzimuu ndidokona hani uu ndiite mini zvotoraro ndichiridzi chawe arari voterwa kuchirovusaperi vadhodha kawo arira vasongoraro vangasiibve atidivi izvo zvika mudzimu ndidoita chipida changa mberekanya uzvikonderera hani mudzimu zvivonera vunga umuketo ngamanda rune ungasokotudzera kure izvo zvitu zvabvali pasi ndariraveresa kamukeguru atungupadzawo udzirapo raveresa kaiwo musidzana muswa murau apo uno apa ndimusadzi oima hapa angava nemimwaya yafumbiritanu uno iloporisa nazvanza zvalo umona nakundu dzawe lichiraro utamba muchini wamadhemwa uno apo huna mulayo rushaka ropera hune vume wopera apa huna muaruwa opera uno apo nemusidzana muswa odzura murau apo naone opera raveresani kavatukana ngeno vofanira uva chividzoni kana umwe pete ndari o mudzimu ndiite mini nondipano kaino dhorobho ndichihwera ngambiro yanga yote uno ava zvijeri ntanawo nevachimbira hanga vakou ndaerekanya zvoruga mudzimu zvoruga zvenezvo ngerekanyo yabverera ara ndisongovavidza vangada hani vote vekotsi aneya vadhodha nenamato pesi yanikonuvona ndeve huno hanipfi ndaerekanya zvoruga ara mupurezidende ata dhorobhoni madzuroni amvuseredzo mumwe namumwe udobva o zvotoraro izvo ndizvashango nazvo ndatoma uerekanya zvoruga mudzimu hani ndingani usatuwi itangauraro rumera yesu unoripedzerana naizvi usongotoraro huno upedze yezvi zvote hunozvipere zvinezvo ndatomovona chimwe chinhu chichikochimbira pananga chova chichivonera sadhumbu lichikomona saizvi ndaisa panda nochiraveresa ndavona shango lichikomona lichimona ndariraveresa hunoye lava lichikofafadzera zvimwe zvitu ndaraveresa naone hovawo chifafadzero chitsvuku maropa matsvuku umona umona nashango ufana nadhumbu lichibudzure kunga chidhumbumukwe naone lova lina dhumbu saizvi nondaraveresa keli dhumbu uno ntalo ndavona yesu kabhora ovo raveresa pasi uno ndadivona ndoima pasi kali pasi ndichikuita zvitu zvine hatiteuita nochipinga chote chendachinya mudzimu ndimusi omburaya ngauri dhuva line wala ndidhuva line wafa uno vuketwa mudzimu navuramukanyi zvitoda zvenezvo uno nigotiyoufa ndaraveresa nepo ndaisa panda nosikidza mato anga ndari atiko atongoedhera ndibhono ndina vutanzi ndibhono ndaisa panda noraveresa musi ndoraroima murava vhoti uno ndavona zvivi zvanga zvichibverera uno chipinga chote zvichitoma urwa kuri nonhi maropa awe aima sabhambara yaguruva aya zvigava huno ndazvivona zvichidzinginyeya uno maropa aera kachipato chawe uno ndamuvona achimisa zvanza zvawe huno ari kotsi muhangu here hadivi zvina kweita ndadivona ndichiita chimwe chitu chamudzinginyisira pasi chabhamba nemusizoraro mudzimu ndimusi omburaya nepo pezi maropa awo ova akomupfara ova achikutiva zvivi zvanga ndaerekanya o mudzimu ndoita izvo ngova asinne pedzi hova unne zvinezvo ndatomochimbira saizvi munga ndova ndichikopira karo rupera huno ndachimbira ndasendera tsini naye ndavona bhugu yodzura henepo yova ina dzina langa kayo namaledhere maote matsu opambanawo omwarwa kayo ndari murena mupfarere ngendaita yezvi zvivi zvanga zvoita uri uite izvo ndomonisa maropa aomona nashangu ndo ralo ita izi kha iwe murena mfarele nge nda zwi ita uno a swikelela ndari u ḓo ralo nkhangwela ndo vha ndi sa ṱoḓi ralo ndi ḓo iwe nga tshilidzi tshawo ndi ḓo lingedza u vha mutukana wa khwine arali iwe wa nthusa a bvisa tshanda tshawe nahone a vha nda thungo yawe a bvisa munwe wawe huno a ṅwalo wo hangwelwa kha bugu yanga a i posa murahu wawe lwanzhe lwa khangwa nda lavhelesa zwiṱukunyana huno ari zwino ndo hangwela fhedzi u khou ṱoḓa u muhatula ni a vhona a ri wo hangwelwa fhedzi mini hangei u khou ṱoḓa u muthuthubisa a u ngo ṱoḓa a tshi tshila nda elekanya o mudzimu khangwele nda ndi songo ḓivhudza u elekanya izwo ndi sa ṱoḓi u zwi ita ndi sa ṱoḓi u zwi ita wo hangwelwa u ḓipfa u wavhuḓi fhedzi mini yanga aye u ya zwi ṱoḓa na evo u ya zwi ṱoḓa zwo luga nda elekanya mudzimu ndi ḓivha hani we a mu vhidza na we a si ralo u mu vhidza ni mushumo wanga u amba na muṅwe na muṅwe ngauralo musi bono ḽi tshi nṱutshela nda ya khaye nda ri hu itani mupfumakadzi avo vhana vhavhili vho vha vhoya kha lufera lwa u ḓithusa huno vha o vha o dzula henefho u femeleka ni a ḓivha a tshi khou sea bodelo ḽa whisky ḽi kha ṱafula kana halwa ho vha hu hone halwa ho dzula henefho he vha 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 tshi khou nwela hone nda henefho nda ri hu itani huno ari o hurini no nda ri ndi nga dzula fhasi ari o ndi na vhaṅwe nda ri a thi khou zwi ambela hafho khaladzi a ndavhelesa musi ndi tshi mu vhidza khaladzi a ri u khou ṱoḓani nda ri ndi nga dzula fhasi lwa miniti a ri ḓithuze no nda dzula fhasi nda mu vhudza zwe zwa itea a ri dzina ḽau ndi nnyi huno nda ri Branham a ri ndi we munna wa fhasi afha kha ulu luvhanḓe nda ri e mme a ri ndi kale ndi tshi khou ṱoḓa u tsela henefho fhasi a ri vho Branham ndo aluswa kha muṱa wa Tshikreste a ri ndi na vhasidzana vhavhili vhane vha vha vhakhriste fhedzi zwiṅwe zwithu zwo itea no a dzhena kha nḓila si yone kana u thoma nda ri fhedzi khaladzi a thina ndavha malofha a kha ḓimona na iwe heḽi shango ḽo tigwa nga malofha ara songo ralo ndi musi mudzimu o ri vhulaya muṅwe na muṅwe o musi ayo malofha a tshi bviswa lavhelesa kha khathulo fhedzi zwino arali wa fa usina malofha wa wetshela afho seli zwenezwo a huna tshine tsha ḓo u imelela namusi malofha o ima vhuimoni hawu nda ri mupfumakadzi zwo tou ralo malofha a tshe o tibedza tenda u tshena mufemo muvilini wawo malofha o tibedza fhedzi ḽiṅwe ḓuvha musi mufemo u tshi pfuliwa pa muya wa ṱuwa u ḓo wetshela seli ha ayo malofha huno u si sale tshithu fhedzi kha ṱhulo u na tshikhala tsha u hangwelwa no nda mu fara nga tshanḓa o vha a tshi khou lila a ri vho Branham ndi khou nwa nda ri izwo a zwi thithisi tshiṅwe tshithu tsho ntsivhudza uri ndi ḓe ndi vhudze nda ri mudzimu musi shango ḽi sathu sikwa o vhidza khaladzi huno u khou khakha nahone u khou tou zwi ṋaṋisa a ri u elekanya uri u ḓo nṱanganedza nda ri zwi khagala u ḓo tea u ralo henefho nga magona awe ra gwadama fhasi vhukati ha luvhanḓe huno muṱangano wa thabelo ya fesheni ya kale wa thoma ḽi a pholisa ḽa bvula muwadzi waḽo huno ḽa gwadama nga magona ra vha na muṱangano wa thabelo henefho henefho fhethu ngani mudzimu ndi muvhusi u vhetshela kule mishumo yo faho kha riye kha u khunyelela kha ri dzhene fhethu hune hezwi ndi wela kha tshivhidzo ndi wela kha hezwi izwo zwoṱhe zwa fhela huno riye kha u khunyelela khonani yanga ya miita zwivhili ari namusi ni sina malofha ni songo tshidzwa ni sina tshilidzi malofha a yesu khristo o ni fhira ni zwo luga ndi a ponya tshifhinga tshoṱhe fhedzi ḽiṅwe ḓuvha ni khou ya hune a huna tshine tsha ḓo ni imelela zwino kha ri rabele musi ri tshi kwalamisa ṱhoho dzashu u hone ane a tama muṅwe hafha ṋamusi ane a tama uri mudzimu khathutshele ndi limuwa uri ndo khakha kha ṅwe no vha muraḓo wa tshivhidzo izwo zwo luga fhedzi arali ni sathu ṱanganedza tshilidzi tsha khristo ni ḓo ralo imisa tshanḓa tshanu na ri rabela na nṋe mukomana Branham mudzima ni fhatutshedze muṋe wanga mudzima ni fhatutshedze mupfumakadzi ndi zwone ni songo ralo mudzima ni fhatutshedze muṋe wanga murahu afho mudzima ni fhatutshedze na ini murahu ee mudzima ni fhatutshedze imisani tshanḓa tshanu ndi zwone itani imisa tshanḓa tshanu nṱha huno ni ri mudzimu nkhathutshele ni ri ndi wela kha tshivhidzo mukomana Branham ee ndo lingedza u vha wavhuḓi fhedzi a thi ḓivhi ndi tonga u vhonala sa ndi nga si zwi ite o vhafhiri vhaṱungufhadzaho khonani kundelwaho nahone ṱungufhadzaho a ni athu vhona bono ni ri mukomana Branham ndo huwelela ndo amba nga dzindimi ndo ita izwi zwoṱhe izwo zwi nga vha zwi zwone na zwovo izwo zwo luga a thi lwi nazwo
My dear lost friend, but
pedzi mufuno wanga kona niokerawo pedzi uama nga dzindimi kana ukadana kana ukadana zwanda kana urovedzwa izo zoluga pedzi umudiva ndi udiva muthu umudiva ndi vuchilo neri nidiva bibili zwavhuḓi nga maanḓa zoluga udiva bibili asi vuchilo umudiva ndisala vhukuma umudiva kristo musi ni tshi ḓivha uri one hangwera ni ḓo raloimisa zwanḓa zwanu hapo muṅwevo mudzimani phatusedze mufumakadzi mudzimani phatusedze munna wanga mudzimani phatusedze apa muratu mudzimani phatusedze murahu apo munna muswa mudzimani phatusedze nga apa khaladzi mudzimani phatusedze murahurahu apo ndi zone umudiva ndi vuchilo mukomana Brene mukumbule zvino ndi pano henepa chidhuroni changa ndikoyo tanganedza kristo irini iyi dhambilini yanga murena yesu huno une uyo mulalo uho ḓifhelela niye chividzoni nitambe muzika uyangaone nakona ni chine ni chiyanthana pasi ni gidime na luvande ni hayani na vilaela na uvumbuluwa na u tata uyo asi kristo niye chividzoni na dzula na thetshelesa imwe pfunzo ṱhukunyana ya uri buro ikoyo pendiwa hani kana zwiṅwe zwithu zwiṅwe zwingaho izo ni si vhuye na pfa ipfi ipfi ḽi bveledza vuchilo ni mbeu a ni ṱoḓi mulalo ni khou vhilela nga u fa ndi musi na musi no farwa nga vhulwadze ha mbilu zwi a ni vhiledza kana ni ḓo pembela nga uri ndi khou yo vha na murena yesu magumoni a ino nḓila ni a muḓivha ara ni sa ralo ita ni musa tshanḓa tshanu ri khou ya ni humbetshela thabelo ee murathu inwi na inwivo zwo luga mbiluni yanu zwino nga nḓila ine ndavha ngayo ndisina tshithu na tshithihi fhedzi malo pau o shulutshela a tshi itela nnyi henene ngauri ndo pulupesa ndi ḓo tenda ongwana ya mudzimu ndi yada ndi yada zwavhuḓi khathutshela nga nḓila tshimbilani e khaye nga lutendo tendani uri o ima henefo tsini na ini o ralo na luthi u shavhisa muya wanga nga vhugai zwino nga nti mbiti tsinyuwo kha ene ane malofha awe ako na u ṱanzwa thondo liṅwe na liṅwe o ngwana nga lutendo ndi ya kha tshipambano ano matsheloni ndi vhea maṱhupho anga fhasi ndi yaḓa mudzimani phatusedze murahu afo ndi zwavhuḓi ni songo vha o fhambanaho zwino ni tshi dudela lutakadzelelaho tshimbilani niye kha tshipambano kha testamende ya kale vo vha vha tshi ḓisa ngwana vo vha vha tshi zwi ḓivha uri vho tshinya vho zwi ḓivha nga milayo zwino ni a zwi ḓivha ngauri mudzimu o amba na mbilu yanu vo lavhelesa kha milayo iwe u songo ita vhupongwe iwe u songo ita tshikene na tshikene na vha dzhia ngwana vha ya vha vhea zwanḓa zwavho kha ngwana tshife a tumula gulokulu tshino tshiṱuku tshi khou rara na u popha malofha na u shulula malofha nahone tshi tshi khou fa zwanḓa zwawe zwo vha zwi tshi tibwa zwoṱhe nga malofha ngwana yo fa vhuimoni hawe fhedzi u ṱuwana lutamo luthihi lwa u zwi ita hafhu fhedzi hafha fhethu ri ḓa nga lutendo nga tshilidzi mudzimu o ri vhidza ri vhea zwanḓa zwashu kha ṱhoho ya ngwana ya mudzimu ri pfa iyo hamula i tshi pepeda ri pfa ilo ipfi ndi na ḓora mpheni zwa unwa khotsi u songo vhalela itshi tshivhi a vha ḓivhi zwine vha khou ita ni a vhona nga lutendo ri pfa lufu lwawe henefho vhuimoni hashu fhasi fhasi mbiluni yashu hu nawo dzivhafhalaho mulalo wo dzudzanaho musi ipfi ḽi tshi ri zwino no hangwelwa tshimbilani ni songo tsha tshinya hani nga tshilidzi zwenezwo ri ṱuwa ri si tshena lutamo luthihi fhedzi lutamo lwa u si tsha tshinya hafhu kana ita tshiṅwe tshithu tsho khakheaho mulalo no fhira u pfesa hoṱhe wo dzhena mbiluni dzashu nga vhe ni tshi u ṱanganedza zwino musi ri tshi rabela muṅwe na muṅwe nga khathihi kuti wataduru vakodanga rutendo ngachiridzi una zvanda zvinji zvoimao ndi michero yamuraedza vadhakaiwe vakotena zvitenda kavo nanebo mureno
I believe that truly the Holy Spirit spoke to them.
Ndinotenda kuti ngoho muya muketo amba navo unonga rutendo vakogonya ntanga leri ya Yakobo ntaka mirenje chipambano vakovea pasi zvivi zvavo naone vari murena zondarera atichakona zvihwara unodoraro mubvisira kure muhwaro wachivi naone wabvisa rutamo rwauita zvenezvo mbiru yanga uno untendere ngarutendo ndinodhuva ndiutanganedzesa muchidzi wanga uno ubva zvino yapana ndidoutevera maera imwe naimwe yandira kusvika magumoni arwendo ndigava mbonaro yauri zviamba mini uyo akakunyerera husi uya chividzoni naone midzi ya mishumo yofawo sadzindovedzo nazvimwe bedzi ndikotoda uisa panda kusvika ndichingarangara huno kristu akonochira kanne o yesu tenderei svika muya mumwe namumwe uti tikufadzawo ano macheroni mumwe namumwe oimisiwo zvanda zvawe udotanganedza vuchiro vusaperi ngauriwo zvipfurupfedzisa votanganedza zvikagara voimisa zvanda zvavo vovhunda milayo yote yagiraviti voite uri sainsi idishone ngauri sainsi iri zvanda zvano zvitionembera pasi chimwe nachimwe chisumbedza izvo kasainsi uri chitiya uvofeya kali pasi ngauri giraviti ichifarira pasi fedzi hova una muya kavo wajiya cheyo naone vohanedza milayo yagiraviti naone vaimisa zvanda zvavo wozvivona murena womwara dzina lavo kabhuku uhangwerwa bhuku yakare yohumira murau karwanje rwakangu zvino hazvichadodhova zvaererwa vatenderi vaipanda namusi savafunawo vakristu vavudi uri vashumire iwe hunokamwe vanji vevasimise chitanda chavo vanheevo tendera vaketwa vasendere tsininyana murena ngauri tsinaya ndingaduva litiupura zvara vari zvone murova ivanarine murena ngauri zvumiranga dzina lakristu naonoitira kugara hawe amen.